hapa Bungoma, if you want to know a visitor hapa town, ukiona ule mtu amevaa mask, hiyo ndo a visitor. Wageni, watu the locals wamekataa hii mambo ya kuvaa mask, na tumeongea mpaka imefika wakati ili hatuwezi ongea zaidi hapo. Nyuma yangu kuna mabishop. Kuna wakati Petro alikana Yesu mara tatu, sindio? Alafu mtu akamuuliza, hata kama unakana, vile unatembea, vile unaongea, matendo yako inaonyesha wewe ulikuwa mfuasi wa Yesu. So sasa tumeongea, sasa tutachukua jukumu kuhakikisha kuwa kila mtu amevaa mask. Hii mask ni kulinda nyinyi. Sisi kama serikali, ujumbe injili yetu ni watu wavae mask na waoshe mikono. Hiyo tu ndio tunataka. Watu walikuwa wakisema kuna mambo ya ugonjwa katika kaunti ya Bungoma, sasa ugonjwa imefika. Na pia changamoto la pili, kuna watu ambao wanavunja hii mambo ya kafyu. Sana sana kuna club around 3 or 4 clubs ambazo zinapiga, wanaendeleza kuuza pombe before after the curfew hours. Tumesikia kuna watu wanafungiwa kwa clubs alafu wanaendelea kukunywa pombe. Hao watu tunawaonya kuwa waache hiyo minendo. Kila mtu atii sheria, kila mtu ajikinge, na kila mtu ataishi maisha mazuri. So singependa ku preempt what the bishop want to say. So I would like to welcome the asome statement yake ile alikuwa ametutia siku ya leo. So karibu bishop.
Asante. Kabla ni touch machina yangu, I think you can say wewe ni nani, from which meter house. I think you can lead us for you to introduce yourselves before introducing the religious leaders.
So in a few then I could be better.
Okay, thank you. So I just wanted to allow our religious leaders of the county just to say their names.
Yes, I'm Newton Wekesa, Bungoma County Interfaith Chair. You.
I'm Francis Kawaya, the chairman of Kandui Sub-County.
Thank you.
I'm Bishop David Waloho from Webuye, mm-hmm. County of Yost.
Bishop Nechumo, Cohesion and Integration Chair.
Father Christopher Wanyonyi, Secretary General.
Asante. Leo tunakutana kama viongozi wa Interfaith Bungoma County, na kwa sababu ya hali katika kaunti yetu tumeitana kuomba pamoja kama viongozi wa kaunti hii, na tunashukuru afisi ya County Commissioner wetu ambaye amewakilishwa na Bwana Duncan who is our DCC, na tumekucha kwa niaba ya Bungoma County tukapate kupeana ujumbe huu kwa kaunti pamoja na kwa taifa, ili hali ambayo tuko nayo katika wakati huu. Mimi naitwa Askofu Kalisa Sibarasa. Mimi ni askofu wa Tabernacle of Praise International Church, na mimi pia ndio mwenyekiti wa Bungoma County Interfaith Network. Wacha nikapate kupeana ujumbe huu in English and then tutapengine ongea other things later on. Bungoma County Interfaith Network on the state of the county amid COVID-19. Preamble. Bungoma County Interfaith Network has convened to deliberate and highlight issues that are affecting the county and the effects of the pandemic on the county of Bungoma. The Bungoma County Interfaith Network is one of the local interfaith networks of the Interreligious Council of Kenya. The Interreligious Council of Kenya, IRCK, is a national coalition of all major faith communities in Kenya that works together to deepen interfaith dialogue and collaboration among members for common endeavor to mobilize the unique moral and social resources of religious people and address shared concerns. The Bungoma Network mission is aligned to the IRCK or Interreligious Council of Kenya and strives to promote tolerance, and understanding among faith communities in Kenya through mobilizing joint actions for socio-economic development. Similar to IRCK, Bungoma Interfaith Network works in three thematic areas, namely peace and governance, health and well-being, and environment and climate changes, which provide the best venues or avenues for achievement of organization or the networks for missions and vision. One, religious leaders' appreciation to our people and to our government. As Bungoma County Interfaith Network, we want to thank God for giving us the grace of handling the issues of COVID-19 with the sobriety as religious leaders. As religious leaders, we mounted a strong prayer drive across the county from ward to ward and market to market to pray with our people, encourage them, and sensitize them on how to remain vigilant by adhering to health measures as given by the Ministry of Health. We want to appreciate the support and security from both the county government and the national government during the sensitization and creating of awareness of COVID-19 in the county. Since the President announced the opening of worship places through the advice of the Interfaith Council, we have remained informed and adhered to the Ministry of Health measures. We still call upon our people to remain cautious and keep themselves and their loved ones safe. COVID-19 pandemic is still a dangerous aspect, and thus we continue urging our people to be adhering to the measures given by the government through the Department of Health. As the Bungoma County Network, we also request the government not to flex their surveillance, but to continue to check that our people don't take the advantage and return to normal before the situation is conducive. Number two, peace and security in Bungoma County. On the issue of peace and unity in the county, we as religious leaders, we want to appreciate the leaders for they have exercised caution and restraint during this very trying moment in the lives of our people. We also want to request our leaders to be cautious as they address Kenyans so as to avoid unnecessary animosities and chaos. Our common citizens have never been a problem to each other, but at times our leaders have evoked heightened emotive situations that cause unnecessary tension. We urge the President to continue embracing the engagement and advice of religious leaders during this testing moment in our country, so as to make informed and godly decisions for the good of our beloved country. We urge the President, as he had declared, to bring all stakeholders on board during the national conversation of a BPI engagements. We also request that the BPI draft books to reach people early enough so that people to read and make informed decisions themselves. We urge all our leaders, more so politicians, to respect each one's different opinions on various engagements so that it is not personalized so to attack each other. In conclusion, we pray for our nation, our county, and all Kenyans that our loving God shall keep us and protect us during this very trying moment. May God bless and remember his mercies upon our lives. Give us the grace to overcome these challenges, more so the COVID-19. God bless Kenya. God bless Bungoma County. Thank you so much. Ningependa kukaribisha Father Wanyonyi to emphasize over the same, and then we shall wind up with the Bishop Nechomo.
Jambo wote.
Jambo.
Sisi kama viongozi wa makanisa tunarudi kwa Yesu Kristo. Alipotuma mitume wake aliwaambia nyumba yote mtakapoingia salamu yenu iwe amani. Kwa hivyo kazi yetu kama viongozi wa kanisa kuhusu Bungoma County, tumejaribu sana kuona kwamba tunaunganisha viongozi wetu. Mgawanyiko kiwepo na malumbano kati ya viongozi wetu, awe senator, awe governor, awe MCA ama MPs, inaharibu amani ya Wakristo ama wananchi wa kaunti ya Bungoma. Na unapokuwa wamekosa amani, hata kufanya biashara hataweza, kufanya kazi yao ya kulima hawataweza, kupeleka bidhaa vyao sokoni hawataweza kwenda huko. Na ndio maana sisi na ninyi media tuna kazi ya kuona kwamba watu wa Mungu wa Bungoma County wanaishi kwa amani ndio waweze kufanya kazi yao. Maendeleo haitapatikana kama watu wa Mungu wakae pamoja. Amani hii inaanzia kwangu, inaanzia kwako, inaenda kwa familia zetu, inaenda kwa mahali ambapo tunafanya kazi, kuona kwamba hatuangalie mambo ya kabila, hawakaangalie mambo ya rangi, tunaangalia kwamba sisi wote ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo naomba sana watu wa media na sisi watu wa makanisa kuona kwamba tunaunganisha watu wa kaunti ya Bungoma bila kuangalia vyama vya siasa na bila kuangalia kabila ya mtu fulani. Asanteni sana. Yes.
Kuna changamoto ambazo ninapitia wakati wa kulima, wakati wa kulima.
Changamoto ambazo ziko ni vile DCC amesema, watu wetu wengi wamezoea hii tabia ya kutojali. Hata ukiwaambia kuna maji hapa kunawa, hawana hiyo, hawana haja, anakuambia na nao naenda kula nini. Hiyo ndio wanasumbua sumbua watu wetu, na tunaendelea kuambia hatuwezi kuchoka.
Sure.
Kwa sababu Mungu hakutarajia tuishi maisha hii. Na mimi nikiangalia kama mwananchi wa Bungoma, mwananchi wa Kenya, ni kwamba inaonekana hata Mungu amechoka na sisi. Kwa sababu hii magonjwa ambayo corona yasababishwa na sisi wenyewe. Hatutaki usafi, hatutaki kutii, hatutaki kufanya mwongozo wowote. Ndio maana Mungu, unajua Waisraeli walipokuwa jangwani, walijosha Mungu mpaka akawaacha. Mpaka nyoka zilipoanza kuwauma ndio karudia Mungu. Kwa hivyo sisi siwezi kusema kwamba corona ni nyoka inauma sisi. Lakini naomba kwamba bila nimesema ninyi na sisi tusaidiane kuona kwamba watu wetu wanafuata masharti ya afya, nafuata masharti ya usafi, tuendelee kuokoka na kuweza kuondolewa kadia janga la corona magonjwa mengine.
Asante baba. Bibia.
Yeah. Eh?
Bibia.
Ah, bibia mimi sijaona, sasa siwezi kusema kitu kwa sababu sijaona. Ninaona ndasema.
Basi mnamo mwezi wa 10 mwaka wa 2017, baada ya uchaguzi mkuu nchini, makanisa ilikuwa na kazi kubwa sana kuanza mjadala kati ya upinzani na serikali kuu ili tuweze kuona ya kwamba kuna amani nchini. Na hapo ndipo tuliweza kuja na wazo ya kwamba kuwe na kusalamiana na kuwe na amani, kurejesha umoja wa kitaifa na tena kazi ipate kuendelea maendeleo nchini. Basi kufuatia kile kitendo cha rais wetu Uhuru Kenyatta pamoja na kinara ya upinzani Raila Odinga kusalamiana mwaka ule wa 2018, basi kumekuwa na juhudi za kuweza kuandika arifa zile ambazo zitahakikisha ya kwamba tunakeuza katiba yetu nchini. Na jana tuliweza kushuhudia jambo hili likisunduliwa kama BBI, na ni kitu ambacho tumekuwa tukitarajia tuweze kusoma, ngawaje sasa hatujasoma wengi, lakini lingali ni wazo ambalo liweza kubuniwa na kanisa nchini. Na kwa hivyo kanisa inaunga mkono ya kwamba kuwe na nafasi nyingi ambazo Wakenya wote wanajumuisha katika serikali kuu na hata ile serikali ya ukatusi. Kwa hivyo tunangoja na tunasubiri ya kwamba tusome BBI ambayo imesinduliwa jana, na tunapoelewa tuweze kusaidia serikali ili iweze kuwa na nafasi ya kuweza kutekeleza namna Wakenya watakavyokaa katika umoja na kuzingatia usalendo wao wa Kenya wa kitaifa. Kwa hivyo tunataka pia kuwahimiza wanasiasa ya kwamba waweze kuwa huru kuweza kujadili swala hili bila kuweza kukombana na kufurugana na kufuruga wananchi na kuwachochea. Tunataka waweze kuwa katika hali ya utulifu, wasome kazi hii, alafu kisha tutaweza kuwa na mjadala pengine wa kitaifa tuweze kupata suluhisho ndiposa katiba yetu iweze kugeuzwa. Lakini sisi kama kanisa tunaunga juhudi za serikali ya kwamba tuwe na nafasi ambazo Wakenya wote watajumuisha katika serikali itakayoundwa baada ya uchaguzi mkuu. Asante sana.
Je, nyinyi kama viongozi wa kidini, wakati huu kuna wanafunzi ambao bado wamerejea nyumbani, wamesalia nyumbani, mnakabiliana na changamoto zipi?
Hilo ni changamoto vile Father Wanyonyi amesema, ni tangu tuweze kufungua makanisa tuliweza kuweka mikakati namna tulivyohimizwa na idara ya afya nchini. Na hivi majuzi pia serikali ikapendekeza ya kwamba shule ziweze kufunguliwa, watoto warudi shuleni. Tunasikitika sana visa ambavyo vimetokea katika shule za msingi na hata zile za upili, tukiona watoto wakiambukiza maambukizi mapya ya virusi vya corona. Pengine tunataka kusii serikali ya kwamba ichunguze, na iwapo visa hivi vitaweza kuzambaa nchini, waweze kusimamisha shughuli za watoto kwenda shuleni mpaka mwaka ujao, tukiwa tuna hakika ya kwamba virusi havitembei, vimepungua, ndiposa tufikirie kufungua shule zetu.
Chana nayo bana, umetosha.